Alivawa pinde sebirunje bikulimu wefumu lyange kati enkute kufumite ndasa zendi mabega wa Yesu ndi mugongo gwe abalabe bange betala mukakata wange kwanjuna Yesu wange gwetia otali sitambula nkoma wamulisa nenda bekubo ofuto omuntu kati ndawa Yesu wange gwetia Otali sitambula nkoma Wamulisa nenda bekubo Ofuto omuntu kati ndawa Ze yalita sanira Mukama nonsaula Obuchafu bwali bungi kunze Naye gwe nosalawo naze Yali afanana kweze Onfunde feza Mukama nkusaba onyweze Banjiganya obaswaze Nonyimusa nositula Nonponya bali bampalula Ne bampalula tata nobakoba Mukama nositula Yesu wange gwetia Otali sitambula nkoma Wamulisa nenda bekubo Ofuto omuntu kati ndawa Yesu wange gwetia Otali sitambula nkoma Wamulisa nenda bekubo Ofuto omuntu kati ndawa Zenazimba kulwazi teriba Muyaga gulisula Ebyansiba na bikwasa Yesu Nazunguna Abango banabaleka Bikampala balimbalala Yesu zenkuyitajia Tata kwa malamu